nakwambia kama mimi nakwambia kwa sababu utakutana ndio kama nilivyokuambia atapigwa ngumi kama ngoma. Uye ngoma inasikitika ila watu hawasikii kwa sababu wanasikia din 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 din.
Watu wana fly tu
lakini watu wanashangilia kingo ngoma inaumia mzee. Inapigwa bakola sio po?
Sio po.
Sasa huyu bondia anayokutana mimi atapigwa ngumi kama ngoma.
Napenda demu akupendi uwe uja ulamba kesho atuendi na Jumapili kumbe weekendi na Sofi 6 shure aendi we unapenda demu akupendi uwe uja ulamba kesho atuendi kibu milaste mekukoma paka amida mekukata uwa dadabuza nimewakata na mama kimbo na uzaba kakada yona kumbe afande na sendi yako kwa mparange na hea isha kapigwa mande uwa mempereka kwa mparange
inaumaga
inaumaga mama jamani inaumaga ona squeeze habari ya mjini kujuna kujunwa simpenda nipendi tunakomona we zari zari zarina nalisubiri atapendwa na mchina mbongwa na nyongobea ona bezira ngumshuma risha teketea nampenda nipendi jamana na nionea pengine sina vichench haka nyongobea mama ndio maana naogopa mapenzi yako ukicheka ya kuchekea kwangu sinema pia vichekesho moyo wangu naumia ulipotaka vasi pesa sina ulitaka niwe jambazi moyo ukaogopa Sadia najua, minaria, minaumia Wea najua, minaria, minaumia Jezo mapenzi, mapenzi, mabaya Mwana okira kipenda, minakanyaga menyaya Kwanza sipendi demu maraya Hata we mzuri, hawe mbaya Hawe na umeme mita minyaya Minyaya, minyaya, oh mama Uwe unapenda demu akupendi
Inaumaga
Uwe uja ulamba kesho atuendi
Inaumaga
Na Jumapili kumbe weekendi
Inaumaga
Na Sofi 6 shure aendi
Inaumaga
Uwe unapenda demu akupendi
Inaumaga
Uwe uja ulamba kesho atuendi
Inaumaga
Kibu milaste mekukoma Amida mekukata
Inaumaga
Ashabalia Ani MP wona msani Tanzania Anakubali watoto home pharmacy Awe msodoki Amsalimi elebeti simpa Awe kile dio kile dio Awe DJ boys Awe kunta 26 Ani kwa sambamba na Anani kuni mimi hapa My Jesus the magic voice
Yo. Yaani nimekwambiaje hii still never try ni man don't cry. Mwanaume alina baada ya kauki. Bondia anakutana Karim Mandonga. Anapigwa ngumi kama ngoma kwa sababu mimi sio mzee Yusuf mwimba taarabu au mimi sio sema